Zaburi ya 13 mukaga. Mumwebaze Mukama kubanga mulungi, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Mumwebaze Katonda waba Katonda, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Mumwebaze Mukama w'abaami, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Oyo akola ebyamagero ebikulu yekka, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Oyo yakola eggulu n'amagezi, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Oyo yayalira ensi waggulu ku mazzi, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Oyo yakola ebyaka ebikulu, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Enjuba okufuga emisana, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Omwezi n'emmunyeenye okufuga ekiro, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Oyo yakubira Misiri ababereberye baabwe, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. N'aggyamu Isirayiri wakati mu bo, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. N'engalo ez'amaanyi n'omukono omugolole, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Oyo yayawulamu wakati ennyanja emmyufu, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. N'ayisa Isirayiri wakati mu yo, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Naye n'asuulira Falaawo n'eggye lye mu nnyanja emmyufu, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Oyo yaluŋŋamiza abantu be mu ddungu, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Oyo yakuba bakabaka abakulu, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. N'atta bakabaka abaatiikirivu, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Sikoni kabaka w'Abamoli, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Ne Ogi kabaka w'e Basani, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. N'agaba ensi yaabwe okuba obusika, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Okuba obusika eri Isirayiri omuddu we, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Eyatujjukira bwe twajeera, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. N'atuwonya eri abalabe baffe, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Awa ebyokulya ebirina emibiri byonna, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Mumwebaze Katonda ow'omu ggulu, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna.